Futhiloko kukuthi ukuthi okokuqala ukubekwa kwamanye abadikoni ebadleni futhi ibandla lethu elincane lapha liyezibuza alinalo noma yilipi ihlelo noma ngabe yini ukuthi umele abadikoni balo likhetha abadikoni balo likhetha umelusi walo likhetha abaphatheli balo likhetha konke okungena futhi kuphume ebandleni akukho muntu oyedwa onegunya ngaphezu kwanoma yini yibandla futhi ibandla yilabo abafikayo futhi beseke ibandla ngobukhona babo ngokweshumi kwabo neminikelo yilabo njalo abanegunya elisemthethweni ekubekeni okunjalo. Futhi ngifuna kubonga ibhodi eledlule labadikoni futhi ngikusho kusuka lapha kulo lonke ibandla. Uma noma yimuphi walabo bazalwane belapha obekungumfowethu Colts, umfowethu Fleeman, nomfowethu Higginbotham kanye nomfowethu Ditsman basinikeze inkonzo enhle, banikeze inkosi kuleli tabenakele. Futhi njalo ngokwemithetho yebandla minyaka yonke abadikoni noma abaphatheli ngokuzenzekelayo bagcwalisa isikhathi sabo futhi uma befuna ukubuya kuhle, uma bengafuni ukubuya bona-ke bengabeka bange ezindaweni zabo ukuthi leli bhodi selisulile. Futhi ngobunye ubusuku ngabiza ibhodi yabaphatheli kungukuthi kunebhodi elisha labaphatheli futhi ngiqaphele umfowethu Luther McDowell lapha kulobu busuku siyajabula ulokumbona engaphakathi okungukuthi ngokusemthethweni ubesebhodini labaphatheli. Ngihlile kuleli viki ukuthola futhi ukuhlola ekubeni nekhophi ethwetshuliwe yenziwa ezokwethula ebandleni futhi ukuthi abaphatheli bebandla manje ngomfowethu William Morgan, umfowethu Mike Egan, nomfowethu Banks Wood, nomfowethu Roy Robertson. Futhi yiwo wonke lomuzi ngaphandle kukamfowethu Robertson lowo ohlala phakathi kwamadolobha amabili. Inkosi ibone lawo madoda ayifanelekile futhi bebengamadoda ahloniphekile futhi manje sebemukele umsebenzi njengabaphatheli baleli bandla. Bese kuthi-ke ngenkathi lomhlangano wawuqhubeka futhi ngatshelwa nobambisene nomelusi ukuthi thina ekukhetheni ibhodi elisha labadikoni ukuthi laba basebenze isikhathi sabo basiqede futhi besula futhi bekungukukhetha amanye abadikoni. Manje ibandla indlela okwenziwa ngayo lokhu ngokuthi ibhodi lingaqoka abadikoni indoda leyo abazihlanganise nayo futhi yafunyana iyindoda ethembekile nelungile. Isikhundla somdikoni isikhundla esikhulu kakhulu nokuhlonipheka okukhulu enkosini ukuba yidikoni ebandleni. Futhi ngakho emhlanganweni ngobunye busuku indoda ethile yabizelwa kimi futhi lapho ihlangana nomelusi okulandelayo ngalolu lwesihlanu oledlule olwavunywa yile ndoda ukuthi lawa bekuyindoda ehloniphekile nelungile. Enye insizwa ayeyitholile yayingafanelekile ngokuyikho, hhayi ngoba yengesilona uhlobo olufanele lwendoda le eyaphakanyiswa ngenye indoda ehloniphekile yebhodi lethu labaphatheli. Kodwa lapho umelusi nami sihlanganile futhi ngabuza iminyaka yale nsizwa ibingasekuqaleni kwamashumi amabili ayo. Ehloniphekile, elungile, indoda yangempela, kodwa kuthelakala ukuthi ibingashadile. IBhayibheli lidinga ukuba idikoni libe yindoda eshadile, lifanele ibe yindoda emfazi munye. Bese kuthi-ke enye indoda ebe yindoda ehlonipheke kakhulu ewufanele kakhulu umsebenzi futhi ibiyoba indoda ethembekile njengoba umfowethu emphakamisile. Ngakho-ke ngemva kokuphenya uthaba ukuthi lo mfowethu ubesanda nje kungena kulokhu kukholwa umkakhe akakholelwa kukho, khona-ke lokho kweyenqabela indoda esikhundleni ngoba ufanele abe nawo wonke umndeni wakhe uzithobile, kufanele nawo futhi ube sekukholweni ngoba bekuyoba ngokushayisana. Futhi siyaka manje futhi sifisa kubeka leli bandla futhi njengombonisi omkhulu webandla ngifanele ngibone ukuthi kugciniwe ngokombhalo konke kusezwini ngqo. futhi ngakho ke manje ke kutholakale kufanelekile ngaleli bhodi nomelusi nombonisi kukhetha kuleli qembu labantu lapha enye indoda esicabanga ukuthi ihloniphekile futhi indoda elungile. Singabaletha kuphela futhi kungukuthi manje-ke baqokwa yibandla ngevoti lalo uqobo. Futhi-ke la madoda ayakusebenza uma bezwa ukuthi bazosemukela lesi sikhundla. Bese-ke bazofika isikhathi esifushane ukubona uma bezwa ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ubabizile. Futhi uma kamuva, uma bezwa ukuthi abasafanelekile, khona-ke banelungelo emavikini ambalwa alandelayo ukuba basule esikhundleni ukuze kuthi omunye umuntu angaqokwa endaweni yabo. Nokho ekuqaleni kwemvuselelo ukuthi uma uNkulunkulu ethanda ngifune kuyibamba lapha kuleli tabenakele ngokushesha nje lapho sengiphumula khona-ke sizogcoba labadikoni ngokubeka izandla abadikoni nomphathisikhwama kuleli bandla. Kodwa kuqala afanele aqoke futhi ifuna sibone ukuthi akuthanda kanjani nokuthi ibandla likuthanda kanjani. Khona-ke uma kulungile macala omabili, khona-ke senza la madoda abadikoni agcotshiwe njengabaphatheli bakhethwa ngendlela efanayo ngokuzibusa nomthetho webandla ngezwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke lokho abakwazi nje ukuthi ngicabanga ukuthi le ndoda izoba indoda elungileyo. Lokho kunjalo mfowethu Nevin, ucabanga ukuthi le ndoda iyoba indoda elungile noma ibhodi labaphatheli licabanga ukuthi le ndoda iyoba indoda elungile? Kumele kube yibandla. Angekho owenza noma yini ngokwakhe, lapha ivoti lebandla ngokuzibusa kwebandla. Iqoqo elidala lemithetho labhujiswa yisikhukhula sika-1937, siphinde sakopisha leyo futhi izolengiswa odongweni lapha maduzane. Imisebenzi yabaphatheli, abadikoni, abagcinizimali kanjalo njalo, umelusi abambisene naye nokunye nokunye. Ngomusa kaNkulunkulu kushiwo kimi futhi iphesenti elikhulu levoti ebhodini laleli bandla ngokuthi bathole ukuthi uFortune Holini Kesson engenobulingiswa indoda ehloniphekile futhi esemqeni kulesi sikhundla ukwamukela ukuhlonishwa okukhulu bokuba yidikoni laleli thabenakele lishiwo. Futhi sitholile futhi ngevoti lebhodi ukuthi umfowethu Collins naye utholakale eyindoda ehloniphekile nelungile. Engumfundisi yena ngokwakhe, ngakho-ke sizomcela ukuba eze futhi abe yidikoni lebandla, futhi hhayi idikoni kuphela kodwa obambisene nomfowethu Neville. Futhi mhlawumbe eklasini likasonto sikolo noma ukuthatha indawo kamfowethu Neville noma ngabe yini ebizwayo kuye ukuba abe ngobambisene nomfowethu Neville, lowo ngumfowethu Collins.
And also the church has found in favor that
kanti futhi ibandla lithole ngokuphasisa ukuthi umfowethu Tony Zebel indoda ehloniphekile nelungile futhi ukhethiwe phambi kwebhodi labaphatheli kanye nabelusi ukuba bamcele ukuba amukele isikhundla sedikoni kuleli thabenakele lishiwo. Futhi kuceliwe futhi kwatholakala indoda ehloniphekile phakathi kwethu, hhayi laba kungesiyo ikuphela indoda ehloniphekile manje kodwa nje ekhethwe yibhodi. Mfowethu Taylor waseHenryville noma eMemphis, ngikholwa ukuthi kunjalo, eMemphis e-Indiana usebenathi isikhathi esithize esebenza njengomngenisi noma kungaba yini. Ukuthi ibandla limthandile noma ibhodi nabelusi ukuthi kuzokwamukela isikhundla esikhulu njengedikoni laleli thabenakele lishiwo. Futhi kuceliwe futhi ukuthi umyeni wendodakazi kamfowethu Mike Egan, umfowethu Bob Hunt ukhethwe yibhodi nangabelusi ukwamukela isikhundla njengomphathisikhwama waleli thabenakele lishiwo, okungumsebenzi ohloniphekile futhi udinga ubulungiswa nenhlonipho. Ngokwenza lokho ngicabanga bazalwane bami ukuthi ukunibiza kusukela lapha ukuthi kungaba inhlonipho enkulu kini, futhi hhayi lokho kuphela kodwa okuthile ukuba kwenziwe. Ngalesi sikhathi ngizobiza umfowethu Neville esibambisene naye ukuba afunde izidingakalo zedikoni. Mfowethu Neville, uma uzokufunda izwini likaNkulunkulu.
1 Timothy 3:8 through this 8 through 12.
Kanjalo nabadikayoni kufanele abene sizotha, angabi ndibimbili, angabi ngabanaka kakhulu iwayini, futhi angahaheli inzuzo. Ephethe imfihlakalo yokukholwa kunembeza omhlophe, nalabo mabaqale bahlolwe andukuba babe ngabadikayoni uma bengasoleki. Ngokunjalo nabesifazane mababe nesizotha, bengahlebi, abazithibayo, abathembekayo ezintweni zonke.
Let the deacons be the husbands.
Amadikayoni mawabe ngamadoda amfazimunye, abusa kahle abantwana bawo nemizi yawo, ngokuba amadikayoni akhonze kahle, azizuzela ukuma kahle nesibindi esikhulu ekukholweni okukuKristu uJesu. Amen. Ngizocela ngalesi sikhathi laba bazalwane ababizwe uma bebezoqhubekela nje phambili lapha emsamo umzuzwana nje, futhi sisakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje senzele umkhuleko. Ngifuna bona nebandla liyazi ukuthi lokhu kuyini, ukuthi lokhu ngokukhetha ibhodi labadikoni benu nomphathisikhwama wenu.
Lord Jesus, it is with sober, godly thinking that Nkosi
Jesu, kungokuzothile ukucabanga ngokunobuNkulunkulu ukuthi siza kuwe manje, siza ezinhlonipheni zezu lakho elingcwele kakhulu, siza sikhole ukuthi wonke amazwi omuntu mawabe ngamanga, kepha akaNkulunkulu abe yiqiniso.
And we are grateful to thee for this church.
Futhi sinokubonga kuwe ngaleli bandla uJesu alithenge ngegazi lakhe uqobo liligugu, futhi usiphe lesi sakhiwo ukuze sikhonzele kuso. Futhi njengababonisi balomhlambi omkhulu, umoya ongcwele wasicobela ukuba sibe yiwo.
We are trying now to present to this congregation.
Siyazama manje ukwethula kuleli bandla elithembekile isikhejana esilungileyo sendoda esikhola ukuthi igcwaliswe ngomoya futhi ilungele isikhundla. Njengoba kuke kwashiwo mayelana nebhodi labadikoni, hambani niziqaphe phakathi kwenu indoda enemibiko emihle nangomoya ongcwele ukuze bakhonze ngale ndlela. Ukunakekela abafelokazi nezintandane, ukusabalalisa imali nokunakekela inhlalakahle yebandla. Ngamuva eminyakeni sizanda kufunda nje ukubhalwa kwalowo omkhulu ophefumulelwe uPawulu ongcwelisiwe, owabeka isimemezelo semibhalo ngezidingakalo zezikhundla ezinjalo. Nkulunkulu hlonipha lawa indoda, futhi manje yisinqumo Nkosi njengebandla elizibusayo njengomzimba weNkosi uJesu ukuthi benza ukukhetha. Futhi uzoqondisa le ngxenye yenkonzo ngendlela ekhethekile kulelo elilungile negama likaJesu elingcwele. Manje namakhanda ethu ekhotheme, hayi amakhanda ethu kuphela, kodwa izinhliziyo zethu, futhi njengalo lonke ilunga laleli bandla oza lapha njalo, futhi uliseka ngokweshumi kwakho neminikelo othathwa njengelunga laleli bandla. Ngenkathi umelusi nami ngedwa sibheka umelusi engibambisene naye umfowethu Neville, nami sibukela kuye. Ngingabuza uma ngabe leli bandla lithola umfowethu Taylor ukuba abe indoda elungile nefanelekile ngokucabanga okwedlula konke ukuba idikoni phezu kwaleli qembu labantu na? Ngizobonisa kufanayo ngokuphakamisa isandla sakho. Kulungile. Manje uma kukhona noma yikuphi ukuphikisa, ungasiphakamisa isandla sakho. Siyabonga. Ngabe noma yiliphi lalamalunga aleli bandla lapha lithola, futhi wonke lithola umfowethu Pauline Hickerson eyindoda enobulungiswa nehloniphekile? Nendoda etholakala emehlweni akho ifanelekile ukuba yibe yidikoni laleli bandla elishiwo na. Ungabonisa ngokuphakamisa isandla sakho sokudla. Uma kuphikisana, khona-ke phakamisa isandla sakho. Ngabe leli bandla lithola umfowethu Collins ukuba ungofanayo, indoda elungile nehloniphekile futhi ufanele umsebenzi wokuba yidikoni laleli bandla na? Ungaphakamisa isandla sakho. Kulungile. Ophikisayo, ungaphakamisa isandla sakho. Ngabe leli bandla lithola umfowethu Tony Zebhele ukuthi uyindoda ehloniphekile nefanele lesi sikhundla sokuba yidikoni phezu kwalo mhlambi kuleli bandla lishiwo na? Ungaphakamisa isandla sakho sokudla. Ophikisayo, ungasiphakamisa isandla sakho. Ngabe leli bandla lizwa ukuthi umfowethu Hanet uyindoda enobulungiswa nelungileyo obe nathi isikhathi esithile ukuba abe ngumphathisikhwama, unobhala mphathisikhwama waleli bandla ukuphatha izimali zalo nokukhokhela izikweletu zalo na? Uma kunjalo, phakamisa isandla sokudla. Ngabe ukhona ophikisayo, phakamisa isandla sakho sokudla. Ngifisa kusho kukubazalwane abami ngalesi sikhathi samanje onyaweni lwalesi siphambano ukuthi leli bandla ngekhulu lamaphesente akukho kuphikisa nhlobo. Kutholakala ukuthi nonke nifanelekile emehleni kaNkulunkulu kulesi sikhundla uNkulunkulu akubizele kuso. Manje wena njengoba kwashiwo nalabo mabaqale bahlole andikuba babe ngabadikoni uma bengasoleki. Emaqini ambalwa uNkulunkulu ethanda ngizobuyela emuva ukuba ngibeke izandla phezu kwaleli qembu lendoda ukubenza babe ngelisemthethweni i-trust noma abadikoni baleli bandla nomphathisikhwama. Masikhothamise amakhanda ethu mzuzwana nje.
Lord, we are happy tonight.
Nkosi, siyajabula kulobu busuku ukuthi kukhona indoda esaphila kulo mhlaba engahamba ngokwesaba uNkulunkulu phambi kwezwe. Mesaba kakhulu uNkulunkulu ukuthi ithabanekele ngemithetho eqinile leli elinayo lingavotela indoda amahlanu esikhundleni njengabaholi balo ngaphandle kwevoti elilodwa liphikisayo. Siyabajabulela futhi sinomuzwa wokuthi wena ube nathi ekwenzeni lezi zinqumo ibhodi nathi belusi. Nkulunkulu buzisa lawa indoda futhi kwangathi bangaphatha lesi sikhundla ngenhliziyo yabo yonke bazi ukuthi sibathengela iziqu ezinkulu ezulwini. Ngolunye usuku lapho izincwadi zasezulwini ziyakuvala kwangathi incwadi yezidalwa zasezulwini nasencwadini enkulu yasezulwini ingavulwa kwangathi amagama abo abe yikhulu lamaphesenti phambi kukaNkulunkulu nomsindisi nawo wonke amabandla asezulwini ukuba afane embusweni wakhe babusise Nkosi futhi bangathi bangaphatha kahle lesi sikhundla egameni likaJesu. Siyakubonga ngakho, amen. Ngifuna nje ukuxawula izandla zenu, umfowethu Hanet, nomfowethu Zebhele, nomfowethu Collins, umfowethu Ikasini, nomfowethu Telia. Ngiyajabula kakhulu kwazi ukuthi sihlanganyele ndawonye sonke lesi sikhathi nendoda ehlonipheke kangaka. Nkulunkulu libusise manje futhi sizonibona ngokushesha ngokushesha nje lapho ngithola ukuphumula kuncane ukuba ngibuye futhi ngibone ukuthi usithanda kanjani isikhundla sakho. Kulungile, ngevoti labo ngicabanga ukuthi kube yikhulu lamaphesenti akukho kuphikisa nhlobo. Wanijabuli yini ukuthi nizihlanganisa nabantu namhlanje ongaphile phambi kukaNkulunkulu omesabayo uNkulunkulu futhi baphile ngaphambi kwalelizwe lanamuhla kuleso simo na? Kuyinto enhle kakhulu futhi ngiyajabula kakhulu kwazi kulobu busuku ukuthi nginenhlanhla yokuba nalawa indoda naleli bandla babe abangane bami. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu ubivumele ngizihlanganise mina uqobo nebandla lakhe emhlabeni jikelele. Oh, bathelelwa futhi benqatshwa futhi kwakhulunywa ngabo futhi njengoba ngishilo kulukhukusa emlayezweni wami mhlawumbe nje abaxovi botaka indlela izwe libabheka ngayo njengezigejane zezinhlanye kepha uNkulunkulu ubabuka njengabantwana bakhe. Ngijabula kakhulu ngalokho. Bangahle bangakwazi ukukutshela ukuthi mangaka mamayela ukuye enyangeni. Bangahle bangakwazi ukukutshela lonke uhlelo lokuphathelene nelanga nokuthi lusebenza kanjani. Kepha kunento eyodwa abayaziyo, bayalazi ihora abazalwa ngokusha ngalo. Ngiyajabula kakhulu ngabo. Futhi njengomfanekiso omncane engawufunda, futhi ngizozihlanganisa kulobu busuku namantombazane ami amancane amabili ukuthi ukukwenza ukuba kubuyele ekhaya kithi, ukukwenza kube ngokoqobo kithi, ukuthi uzoyiqonda incazelo yakho. Ngokunye kuza ngivuka empeteni nginamantombazane amabili amancane, enye yawo uRebecca nenye yawo nguSara, futhi angamantombazane amancane kababayi. Futhi nginomfana omncane uJoseph, futhi ngangivele Chattanooga ngomunye womhlangano ngobunye busuku ngenkathi ngangilapho kulo mkankaso wokugcina. Futhi ngangisesemotweni ngihambisana nendodana yami endala uBili, ngakhe noMida babesemotweni namantombazane. Futhi njengoba sasiqhubekela phambili akekho onke wakhuluma utho amabhuloki amaningane edolobha, futhi ngangisike kakhudlwanyana abantu ngelobo busuku ngendlela babenza ngayo. Futhi akekho owayesho noma yini, futhi uJoseph omncane uza ngapha futhi wangibamba ngehlombo wathi, babayi ushumayele ngampela kulobu busuku. Futhi kulokhu kusa njengoba bengisuka ngihamba futhi ngikhuphukela kumgwaqo u-8th no-10th noma uPenny no-10th njalo, akekho ke wathi vu nkosikazi namantombazane amabili. Futhi uJoseph omncane wangibamba ehlombe futhi wathi, babayi lokho ngikuthande ngempela, lokho kushumayela kulokhu kusa. Washo ngathi, hawu nginomlandeli oyedwa, lowo indodana yami. Futhi esishweni sethu sincane phezulu ngokunyukuza ngihleze kumbini, uBheki omncane uphuma egijima futhi uthi, wathumelezela umlenze wami, wayesengigada futhi uyintombazanyana kababayi, futhi wayesengisingatha futhi uSara omncane wagxuma wavuka empeteni namapijama akhe amancane, wayethi uthi eza egijima ilandela ungona mehla amancane ansundu. UBheki omncane wayengathi, oh Sara, asikho isidingo sokuba uze ngoba nginaye wonke ubabayi kimi. Ubabayi ungowami wonke. NoSara omncane izindebe zakhe zincane zehla, amehlo akhe amancane ansundu avaleka, ngaqhweba kanje ngaze ngikhiphe linye idolo. Futhi uyafika futhi waxamalaza kulo. UBheki unemilenze emide, ngakho yayifinyelela kwiphansi. USara omncane wayebhadazela, ngakho ngagaxa uSara ngezingalo zami zombili. USara omncane wabuka ngalo kuBheki wasethi, Bheki, ungaba nobabayi wonke kodwa ubabayi unami wonke. Futhi ngicabanga ukuthi kungaleyo ndlela lapha singahle singazi konke okwesayense yezenkolo nawo wonke amagama amakhulu esiGreki, leli qembu labantu lingahle lingazi. Kodwa kunento eyodwa eqinisekile, ngikholwa ukuthi uJesu unathi sonke. Amen. Kulungile mfowethu Neville.